studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
hede be studio tamani o da sa e sakki ko mado Ousmane Diko halanto on kabaruji gondi do de jodi maison de la presse la bamako nun jire wonani en to boggi jande to leede je sahel de ka mbaddi bamako do nyande altinere halaji nugi e do dabar mobugol habatobe mabbe darantobe do hono kabaru rendo hono keri leede de seba kilan yogabe ka kolliti gollidal hono leede de ana li habgol torraka ana mo ifasanne kanon hono golle mudu le lefongol ana jogi tidalaji bangal jawdi defu itan 2017 fuddi kenya torra fu heba ka leede meden di fu fawarde ekidal nokkuje jena ciotinama hono paale goɗɗe les région moti o batte hono wayde ndenagu fiide ballon hono hakkunde mali e gabondu ñande sappo lewru juin ana wondi e landal leede nenno latoɓe ɓe ka calike yaade kabala saabi toon ka nenaliɓe e golle o hooreɓe haro calɗi noon ɓami dabareji yogaji yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla moɗon e do studio tamani leyɗe G5 Sahel ɗe ka mbaddi altinere nde fa kalde e dow hono haɓatoɓe mumen darantoɓe ndenagu dow keri ɗeɗo leyɗe nenno hoorejo Union Européenne Frédérica Mogherini du waɗi ɗo bamako ɗo fa yiida e hooreɓe G5 Sahel ɓe keɗɗenna Mamadou Sam Seku
kabaru ndenagu keri leyɗe G5 Sahel ɗowoni leydi Burkina Faso leydi Mali leydi Mauritanie leydi Niger e leydi Tchad woni ɓurɗo fof jonede hoore ngal ɗo kawrital tatoɓɓal ministre en leyɗe G5 Sahel laati sababu gonɗinɗe anniya Union Européenne faabade oɗo projet mo leyɗe G5 Sahel yalla gollidal mabɓe na ɓeyda tekkude bangal haɓugol talkaku heɓugol golle sukaɓe e kañe haɓugol terroriste yaku e ley bataki mo gollirde Union Européenne gonɗo bamako yaltini wolitama wiide yalla oɗo projet G5 Sahel haɓugol terroriste en na heɓa lawol Union Européenne felliti yaltinde millioji capanɗe joyyi kalisi euro nder heƴo golle ngo hulitama wiide golloɓe ɓe na mbara ujunaji joyi yimɓele iwde mangal pat en yaade polisaɓe fa yottade civil en ñande aljumare ɗiɗi lewru juin du hooreɓe sollosaɓe leyɗe G5 Sahel kawruti bamako ɗo yalla eɓe ƴewta hono fuf faaba Union Européenne o forota e kasintine hakkika projet o
Union Européenne do holliti hokki taƴoral du faabato golleji hono haɓatoɓe G5 Sahel ɓe yo millioji capanɗe joyi euro gaɗate e ley almasaɗɗo muɗum ɗi Union Européenne daran holliti ana wawi daranade nanno Frédérica Mogherini hoorejo Union Européenne wonko haddi e Mariame Maiga keɗɗanno ko Mamadou Sama Seku faccitani en
en fof nder adunaru ndu gonɗen sikki wala fi kala ko heeɓi Sahel o matete to Europe to non dun kala ko heeɓi Europe matete ɗo Sahel ɗo kambari ɗum min puɗɗi gollididde gilla duuɓi ɗiɗi bangal kabaru ndenagu kabaru waltere wakkati kabaru yirwere e kabaru jogolla masimbinali min jettan sanne oɗo anniya mo G5 Sahel ɓami o bangal fewnude guɓɓal dental soda saɓe mabɓe ndenno e hakkillo amen ɗum latanto misali lobbo papotoɓe G5 Sahel ɓe Union Européenne woni arande dun e pabotoɓeɓe huntande hoore oɗo projet
seeɓa hakkillan yogaɓe ka kolliti gollidal leyɗe ɗe ley haɓugol e torraka ana moƴƴi fa sanne nenno ko tiiɗi e daranade golle o yo jawdi muɗum hono hokkugol jawdi Union Européenne fewde projet oɗo pati ɗum laato farrati ley oɗo golle no o jogorta ni dow hono yidde Union Européenne wajibinde du laawol muɗum kanko Birima Eli Dikko dunke faamu wonko haaddi e Mariame Maiga keɗoɗenmo
to jama o wawi rentude gollidi ana moƴƴi mais ɓenna jaati cigalaji meɗen leyɗe ɗe ene sakkodiri e leyɗe ɗe jiɗodira par ce que so malerii boɓɓe ɓe jaaha e leydi wondi tan ɗum ndiwi fou ɓe gara mbal ɗo hana holla leyɗe ɗe faha gollidal moƴƴude soldat sien ana moƴƴi ga soldat sien tan ɗum ta wawa waddude jaa e leydi ndi ɓe kamɓe jaati soldat sien ɓe ujunaji sappo neɗɗo kalaɓe sa ƴeewi homo ittata joddu mabɓe homo ittata sarne koɓe ɓornoto homo ittata sobdu malfe koɓe ɓornoto enen leyɗe men ɗe fuɗi leyɗe jonta jeyoje kañum horm leyɗe aya leyɗe ɗe kalte muɗum jonka natta e nafa duwaɓe leydi kalte o jaati marɓe leydi ndi tan ko heewi fo kañum heewi hujjide kalte o waɗa ɗum jonka nonnanɗo denno goɗɗe ko hana bo sa ƴeewi enen leyɗe mbaleje ko heewi fo ko jiɗɗo waɗde fo na kalde subaw fuɓe so tawi wakkati fara jooɗi yi goɗɗo hoɓɓe kalte jokkama kalte o kañum haalam ko yiɗi ana tiiɗi keɓe saago meɗen e banggal e ndenako
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde o ɓeme amen Facebook na Twitter oɗon mbawi du noddude ɗo numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 fa dokkon hakkillaji moɗon def ana wanda le mali fu pududun kenya le mali fu hobi kidal e hore mu ana hen e wi lamu ko be torofu wadali hen kenya ka neno jennet tenengu fawarde e yor ko fu do de inaraka wala fa handen do gonden do jango be mudun nabama le pale jenay godde le region muti o keddan umar waygal fa bedro dem fam
le hitane 2017 de kanbe wadde imu gongulana buru ujinaaji teme didi suka e peccale nokkulu ko batto ujinaaji didi dido examen ngaje no gonti e wadde wakande tidalaji di mata le sa haledi ndi kane e le wuddu leedi ndi micite den wiido gubino tirto de jaddin kobbe be cakki kifati ekol ngaydi jangine le wuddu leedi ndi jenne yuwor e tenengu wattu jono dido gulle buton sembe ko yaata sukaabe jangobe temedido e chapane njanoyom kany e ngadal le ngalure mottinde be pecchama le nokkule jenayi hulde fati bonandaaji ngade e fewde e mabbe kanko lamir academy gonto holliti wiide hejjoji di fubamama wattu jono yalla dido golle jana pewa le lamotto ko buri sukaabe wina jeegom kany en kani wadde goldo imu golle e pecchale nokkule chapane jeegom e jenayi to kidal to micite de wiide iltidalaaji di kewti leedi malindi hitande 2012 imu golle hebay wadde ton kabe kollitiwide kenya goldo imu gol hebama wadde ton kanko directeur no dirteedo namori keita no mo hollitir wiide ko yat sukab tiapan en jaddom e didam kani wadde goldo imu gol mabbe iwri taselite e gonde wadde dun le region o
jaga bule mali dun eglu mali lato balombe ana jogi hono tiida la firtinde caldimu e ilan ngartuno jude leedi maroc nenno fa kubindano do fiudude e panter du gabon doni nyaatoji gabon nono lato be ka caltiki yaade kabla do hollitinde tan be baawa gollude ton batte mudun gollirde haro caldim leedi medandi bami dabareji yogaji keddan umar waygalu fa beedro dem fam
ko be ngarti bamako do be iwrino maroc to be gondi e wadde ton landina gongol hollitan weri ballon li leedi maldibe naati altinere kenya do bomako do be gandi yaade firude ballon modibo keita fiyanobe tombe fu itama ton nabama firude ballon mamadou konati kenya wakande be jottino ton de gardien mo be tawi to holiti wiide be natta kambe e kintino mabbe o fur wakande jinganobe jaga buule malide ngarinde kanko gardien gonno to huule o yoppini be datol dido anniyaji suudu ministre humnido kabaru figol ballon li leedi meedi di kanyu bamno dun kambe fi ballon gombe le nokkobe be koliti wiide kabalo to bonno jip to wattu jono hejjoji di fubama ka ton maccu mo anni fiide o dubbe bisina be landino fa dum feewa ka suudu humni no figol ballon le leedi meedi di fenni dun holliti wi nokku kabalo wala fu ko nyaki ton wattu jono e mbaay fiide ton no e tawede fu fiobe hollitaabe de be gonde yewtude stade Modibo Keita do Bamako do so iwru to be jahabe mbala e hotel no de tengil Mikasa ngongil AC 2000
Union Européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarte kabaruji region ngaji meden ke ben famutan hono torra mawka wadi baba bugu le cercle banamato debba hamil lebbi jeegon yuppi ko sumata e do nawlum e cukelel mudum e dubi didi fa tenka barmi fa sannen didon be fu keddikele hen padum e yottinede bamako ga batte cumu o golle wadi jemma alan janje altinere gaddo o do golle no ana juude gendarme banamba horugul do no wanda do o do golle jande do ande margal ono chofe fuddama kenya yoroso sukabe chapantaton commune o hono ngondi hawrube de do jande yalla ebetedo hono dawidi be dawrana du hore mabbe e le kebal pati be moja juude mabbe do ni tumulirde juude mu en yo np darani de do jande hokambe du kaki gollirdi sebetilike ono kasara lawol juude san yaade chon le region segu o wadi maybe joyan e bonande kake kewdi cakti yontere yabbeni de e wi horabe lawi di yo hakkamion juude motti goppi mobile garanonge juude san nenno barmo be ka nabama suudi do to san fa ndarane yo do kaddude di do kabaruji kedde hedan faande yotere ma ana yaso ti tawde jangol